go phahama ga diketsahalo tsa ditlhaselo go boramapolasi gammogo le basebeletsi ba mapolasing Freistata bao e leng mahlatsipa ke bopaki ba go hloleha ga mmuso go sireletsa dibaka tsa mapolasing le go netefatsa tshireletso ya mapolasing. Tlhagiso ya mogawadiei go sireletsa dibaka tsa mapolasi go kenyeletsa phano ya lesedi, sepolesa gammogo le tshebediso ya marangrang a tsa tsebo gammogo le potlako ya sepolesa go thusa ka nako ya tlokotsi le go fumaneha ga sepolesa ka nako tsotlhe ditsela tse maemong a amogelegang le tshireletso ya meedi ya naga.